Abazadde balabuddwawo okukomyawo okulagabana baabwe byobugagga nga bakyasoma, kubanga kino kiviiriddeko bangi obutafaayo okusoma nga beeyunira ku byobugagga by'abazadde. Bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya missa eky'okwaniriza mbotongola abayizi ba siniya esooka n'eyookutaano ku ssomero ly'omuzira Mbazira wa CBS 29 erya St. Peter's Bombo Kalule, vikajje n'owessaza ly'Ekereziya Katolika erya Kasana Luweero Vincent Depo Mukiibi, awabudde abazadde nti basaanye okuddamu okukuliza abaana baabwe mu nnono.
I've seen parents helping big houses for their children, children after nothing. I've seen parents putting chunk of money for their children in the bank, and children after it's gone. A motoko e Kenyanja, akwade beba kolekti, asinga, akwigiriza how they do fishing.
Yo mutandisi w'essomero lya St. Peter's Bombo Kalule era nga ye mwami wa Kabaka akulembera essaza Bulemeezi Kanga, omulangira Dr. Ronald Mulondo asinzidde ku mukolo guno n'atongoza enkola y'okuwandisa abayizi abapya etambulira ku mutimbagano. Gy'agambye nti egenda kuyambako okukendeeza ku biseera abazadde bye bamala okugenda ku ssomero. Mu ngeri y'emu atongoza ne pulaani y'ekisawe ky'ebyemizannyo gali kwoleka ku ssomero lino, kw'ossa n'enteekateeka y'okuzimba bbugwe okwetooloola essomero lyonna.
Omuli webusayiti y'essomero empya, abayizi n'abazadde n'abantu bonna mu ggwanga n'ensi yonna bayinza okusinziira okugenda okulaba biki ebigenda mu maaso ku ssomero, enteekateeka y'essomero n'ebintu eby'enjawulo byebaalyagadde okumanya ku St. Peter Secondary School Bombo Kalule, www.stpetersecondarysmoolbombokalule.sc.ug, okuba ebintu eby'enjawulo ennyo ebirungi. Ate mu ngeri endala ennyo, twagadde n'okukendeeza ku budde mu mulembe guno omutebi omupya ogw'okusitula omutindo, ku ngeri batya abazadde gyebayinza okumanya ebigenda mu maaso abanoonya ebifo ku St. Peter Secondary School Bombo Kalule. Kubaliyo tutongoza omukutu guyite digital platform, omuzadde gw'asobola okukozesa mu ngeri ya science ng'akozesa link oba ng'akozesa gye tuyita QR, n'afuzaamu ebikwata ku muyizi we gw'ayagala okusoma ku St. Peter's n'abituweereza ne tumuddamu ne tumuweereza kimu kyetaaga okumanya nga tanoonya ebiseera byakutambula kujja ku ssomero.
Ye Dr. James Mbabali Kyeyunenga ye muwanika w'essaza Bulemeezi ajukiza abayizi okubeera abawulizi eri abasomesa n'abazadde.
Kubanga abasomesa abo gwe mumuli ogusobola obbatwala mu maaso. Omusomesa ayagaliza omuyizi w'okubeera pulezidenti wadde nga ye tasobola kubeera pulezidenti, amwagaliza okubeera manager wa Bank of Uganda, governor, ebirungi byonna byemwagaliza. N'olwekyo buli lwatamuwuliriza asubwa omukisa ogwo. Ate era abayizi balina okuba nga balemerako.